too much money.
Please.
Don't please.
VP boss. Me a game show. Auna bukwa. Sina. VP boss. Me a game show. Auna bukwa.
Oh nah.
Sina. Yero je.
Nah.
Sina. Me mini je.
Oh nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
ukunalo na sikupi upatatamia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
yero nalo na sikupi ukitaka welia I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi
kabadera shika kwanza shika kwanza nasemaje kanzu mpya ustazi yule yule Fungasha virago tuondoke.
Aya tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Kombwe kombwe ko, aya kwenkwenkwere. Kombwe kombwe ko, aya kwenkwenkwere. Kombwe kombwe ko, aya kwenkwenkwere. Kombwe kombwe ko, aya kwenkwenkwere.
VP boss. Me a game show. Auna bukwa. Sina. VP boss. Me a game show. Auna bukwa. Sina. Yero je.
Sina.
Memini je.
Sina.
Pere pere.
Poho.
Ka.
Kaloti.
Ti. Tugiti. Oh. Pogo.
Matango matango eh Matango linyanya
linyanya VP boss ni ajem show auna bukwa
sina
VP boss ni ajem show auna bukwa
come on up
beep 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 beep
diga diga
come on up
beep beep beep
Kizinga,
come on up,
beep 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 beep.
Pika, come on up,
beep 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 beep.
Kizinga,
come on up, beep.
Pika,
come on up,
beep.
Pika,
pika,
come on up, beep.
Pika,
come on up, beep.
Pika,
come on up,
beep.
Pika,
come on up,
beep.
Pika,
come on up,
beep. Pika,
pika,
come on up,
beep.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka. VP boss, ni ajem show, auna bukwa.
Sina,
VP boss, ni ajem show, auna bukwa.
Sina,
yero je.
Sina,
memini je.
Sina.